request nama gang baya prison baphuma ama outer serious ukuthi what ba ama umanjo ama rozontonto bodenvelisi ama africa day angithi you understand ukuthi manje njengoba phethe I squadron baba bona wash down ukuthi kanjani ngokora past bazo bese ngokora bashage abanye babhuva angithi manje babala wash down ukuthi kanjani.
Jandy.